dicen ahí, oye, 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 ukisikia tukapenda kawajizi huyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi. Mala kila nachokitaka, oye, oh, nachopenda kila nachokitaka. Kama meni pamada, yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama meni roga, kama meni pamada, yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Tomana ikinita baby, naitika baby, akinita sweetie, naitika sweetie, akinita my darling, naitika love of my life, akinita.
Kama matatu amebeba na mapenzi meshika kawain, ama kajaba na vela nare, kwa mapenzi mini kilema nare, siwezi shawa kama jasema. Now for your information, I want to juado my person, ni good sense son, I na call teach you a lesson nare, kwa mapenzi mini kilema. Sema, ukisikia mtu kapenda kawachizi huyo ni mimi. Eti mtu amefuliza kisa mapenzi ni mimi. Apepo, apepo, I want to keep you for life. Nyaleko, nyoremo, I want to be with you for life.
Kapenda kawachizi huyo ni mimi. Eti mtu kapagawa kisa mapenzi ni mimi. Mala kila nachokitaka, oh yeah, nachopenda kila nachokitaka. Yani kama meni roga, kama meni pamada, yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa. Kama meni roga, kama meni pamada, yani sikuwa kisema nani acha, wala isikosa.